Dugubi Bunago Kamali la sibiri temene juye kalo tile 18 san 2020 Rugby Federation Jabala la Bamako Federation nyama ye demelase aka klubu ma ka fara ekipe national flakan cheman kele ani musuman kele deme ye iretanga lao de ye ka sanga ni coronavirus barami me jena Rugby Federation nyama ya ira hal na ya soro farklo nyanje beso zurulenu aka kan demeka ke kalase aka klubu ma na manya ko musaka do soro la kama Mali Rugby Federation nyama ya ira ko rugby Afrique no ye farafina go rugby nyama ya soye ale de demelase aka federation ma Ola Mali Rugby Federation SFA war million kelen wa kmen wa bishegi ana kungan festro veo abamara torola bamako siaka traurekala selido